Sija kujirisha nchia chumini chenda. Nyuma yubu, Paulo aja Atenia. Nukwejezi asanga ibishushanyo byinshi asanga isengero z'ibigirwamana nyinshi cyane. Abantu benshi bo muri Atenia, akazi kabo kari ukwigisha uko ibigirwamana bigomba gusengwa. Paulo yigishe benshi muri aba bamutega amatwi ndetse bamubaza ibibazo byinshi. Umunsi umwe, Paulo arigisha hari uruterane runini cyane, aravuga ati, ndabona mw'abantu mwe, mwitondere cyane gukurikira inyigisho z'ibigirwamana byanyu. Ati dore mwubatse n'impimbi zanditseho yuko ngo iyo mana musenga ari mana mutazi. Ati iyo mana ni mwizi ariko none ngiye kubayishurira mbabwira iyo mana yari. Ati iyo mana niyo yaremye buri kimwe, yaremye ijuru n'isi kandi niwe mutegetsi wa byose. Ati n'uw'ikirenga cyane ku buryo ntaba no muri izo nsengero, ye ntaba no mu mago y'abantu, ni ikirenga pe. Ati ntakeneye abantu kujya bamuzanira ibyo kurya nangwa ibindi nk'ibyo biroreshwa amaso yacu. Ati uwo ngomba bwira ni utanga umwuka, ni utanga buri kimwe icyo tubona cy'igitangaza kwisi. Ati iyo mana mbabwira yaremye Adamu na Eva, kandi muri Adamu na Eva niho buri wese mubona yakomoza. Ati yashyize abantu arabakwirakwiza mu isi hose, kandi hose niko abantu bafite inyota yo kumenya Uwiteka. Uwiteka ntabwo ari kure. Uwiteka yaturemye mu ishusho ye, nta mpamvu tugomba gutekereza yuko asa n'ibi bintu by'ibishushanyo mu bumwe. Uwiteka yohereje Yesu Kristo umwana we kugira ngo azapfire ibyaha byacu, abyarwa n'umugore w'umuziranenge, amara imyaka 33 nibwo yabambwe ku musaraba apfire ibyaha byacu. Ariko icyo mugomba kumenya cy'ikirenga, ntabwo yapfuye ngo agume mu irimbi, ariko yarazutse ubu ni muzima pe. Uwiteka yiteguye kutubabarira ibyaha byacu byose, ariko arashaka kugira ngo tubanze tumuhange amaso. Nuko abantu baguma bamuteze amatwi, ageze aravuga ati Yesu yageze igihe arazuka ise aramujyana. Abantu baraseka barigenda. Ariko bamwe bakira Yesu mu bugingo bwabo.
Mwene data se urakorera ibigirwamana?
Rimwe na rimwe hari ubwo natwe mu bugingo bwacu twabakiriye agakiza twimika ibigirwamana. Imyambaro yacu, amamodoka, amazu yacu, abagore, abagabo nangwa se abana bacu. Iyo bintu ari byo bya mbere mu mitima yacu, Uwiteka ntago afite igiteko mu bugingo bwacu.